Cubus.
Cubus. With my boy Casey.
They ask you who I am. Nigga pigia nembo triple B kumta. Kisha kashinda game, they say goddamn. Wanataka njuwa livyo kwa ribaz. Just say emu kona vyonjuwa sivyo. Wanna diss, wanna ponder. Nasema lechaka wolize who the best on this. Soaking soma, usipo nsoma. Mirado kia kipe movie, who can tell me. Listen, hold on man. Wait 1 second, let la party na vyo kaso kama star. Kwenye taken, real on me chicken. Nache nigo mimi, MC puto njo pasuke kwenye penny.
I am nafanya kila kitu peke yangu. I am metoka umbali huu peke yangu. I
see jana ku slow down apana. Keep moving,
keep moving.
Me star, higher maisha ni
more. You don't love me, I don't love you too. Ndugu minipiga chini so I hate them too. Share out for my niggas and my baby boo. Na unda vest new my mic new nerdy my crew. Scratch you like a DJ, kisha negiza vocary. Fake mile tuti niki piga dongo monchori. Kibaka nipo chochori, picho piga robbery. Ule evoka chote mini soko moko totari. Uforo, yeah, kwanja nzito na ni. Punchy heavy view manondo mina wait MC. Kanga wolf, oh yeah, chano rushe na hi. Weni moja mbili tatu mini mio fiki.
I am, nafanya kila kit peke yangu. I am metoka umbali huu peke yangu.
Sio jana ku slow down apana. Keep moving, mini star, higher maisha ni moving.
Nipo kwa mtaa, masela kwa mtaa, hama dem kwa mtaa, naongea chapa. Kona jua kusmithe, unajua nita shine. Kama dem ni mkaa, then shoulda be mine. Wait, homies wanataka kukompete chocolate. Mwambie mpisha nongeze beef kwenye plate. Na kama nitapata nafasi ya kuwish, nita wish ni ongeze siku zangu za kuish, yeah.
Nachotaka ni pesa,
need the money, man.
Nachotaka ni pesa, kuna urafiki kwenye kazi. Swele
I am who I am, what?
I am, nafanya kila kitu peke yangu. I am, metoka umbali huu peke yangu.
Sio jana ku slow down apana. Keep moving, mini star, higher maisha ni movie.
Higher maisha ni movie, yeah. Higher maisha ni movie.
Mr. Banger baby, triple B, ayo Cubus. We had to do it for Dometown one more time.